Janza leo kukonyesha miami love penzi ni mezama ya ni imeka.
Chunga usinyumize mama, hakika mwaka miteso sana.
Janza leo kukonyesha miami love penzi ni mezama ya ni imeka.
Nikipata maokoto, ntamzingatia mtoto. Anavyo penda gamitoko, tutakesha kama popo. Nitakopata mkopo, nkuzawadi mkoko, ili utambe kila chocho. Walio kuwana loko, wakone weni lobo, kuna mikila docho. Nishazunguka moro tu Dar es Salaam, don't see nobody, I don't see. Penzi liko ndani ya mikono salama, don't fear nobody, I don't fear.
Nalifanya naumia kimwaza, nasinzia kimwaza. Naumia kimwaza, nasinzia kimwaza.
Onachunga usiniumize mama, akakama wakameteso sana. Sijanza leo kukonyesha miami leo penzi ni mezama ya ni imeka.
Chunga usiniumize mama, akakama wakameteso sana.
Sijanza leo kukonyesha miami leo penzi ni mezama ya ni imeka.
The love is electric's vibe, no one test this electric's vibe. I'm in my zone, you are my zone. Love is electric's vibe. Nioneshe tabasamu, one mana kuwa na mi, mi. You take me up and down, and I follow you like ABC, B. Nishazunguka moro tu Dar es Salaam, I don't see nobody, I don't see. Penzi liko ndani ya mikono salama, don't fear nobody, I don't fear.
Nanifanya naumia kimwaza, nasinzia kimwaza. Naumia kimwaza, nasinzia kimwaza.
Onachunga usiniumize mama, akakama wakameteso sana. Sijanza leo kukonyesha miami leo penzi ni mezama ya ni imeda.
Chunga usiniumize mama.